Alipoota erungamya omuwendo gw'emisango egizzibwa abaana abatanneetuuka eraze nti ebikolwa eby'ekikaba okwesibiragalagala n'emisango emirala mingi egyekuusa ku biragalalagala. Ebimu ku ekyasinze okuloopwa mu bitongole bikuumaddembe mu baana abakyali abato. Alipoota yatunudde emyaka wakati wa 2017 ne 2024 yakodde ekitongole kya Uganda Youth Movement Link nga bali wamu n'ekitongole ky'ensi yonna eky'amawanga magatte kikola ku nsonga z'ebiragalalagala n'obumenyi bw'emisango byetuloolerako. Nekizuulibwa nti emisango egisukka mu 5,000 gyegyaloopebwa buli mwaka ku misango egyekuusa mu baana abato n'ebiragalalagala. Akole Uganda Youth Development Link Rogers Kasirye ategeezezza nti obwavu ne bwe emirimu emu ku bikyasinze okubeera amafuta agadduse emisinde abavubuka okwenyigira mu bikolwa nga bino bimenyi bw'amateeka nga bakyali baana bato. Kasirye agasseeko nti abaana 18,835 be beyongedde okubeera mu misango egyekuusa ku nsonga zino, n'ategeeza nti wakyaliwo obwetaavu obw'okwongera okuyamba abaana bano okuva mu bumenyi bw'amateeka nga bambibwa okubaako ne bye bakola n'akasanga embeera ey'obwavu ekwasaganyizibwa.
Naye emisango egisinga okukula mu baana bano gy'egy'okwegatta okwebaka ne bannaabwe bukyali buto ne bunywa enjaga, bubba mu kubba ne busomola, bamwe mu kuyita kusomola, bubba bba ne babusiba ne babukwata. Of course babuli habitatinga kubanga omwana omuto basuubira ajja kukyuka. Kakati emisango gy'abaana abato 12-18 mingi neetegeera aliikiriza kubanga kooti bwebajjayo babaluŋŋamya ne babadaivatinga. Kati kambatwale ku baana abakulu abavubuka bazannya emisango, yes abavubuka mukuza emisango bangi. Abavubuka tulina ebika bibiri eby'emisango. Tulina omusango gye bayita mayina emitonotono, tulina giri gye bayita kapito eminene. Kati bw'otuna emisango egya kapito mu bavubuka bano 18-35 abavubuka beegendereze, emisango egisinga okujja kukwata abawala sexual related offences, omusango ogw'okubiri homicide, omusango omulala gwe tulabye gwejja narcotic drugs n'okwenyigira mu byekyekerayekera ebyo nabyo bibasibya.